Ronnie Bullis. Sure. Tuliba, tuliba, tuliba naba.
Kama.
Banange tuliba naba. Tuliba, tuliba, tuliba naba.
Kama.
Banange tuliba naba. Tuliba, tuliba, tuliba naba.
Kama.
Banange tuliba naba. Tuliba, tuliba, tuliba naba.
Kama.
Banange tuliba naba.
Tewali kwekwasa. Enogo jetu kubaya Yesu. Atenga bwe bulamu buli omu yenna bwe yandyetaaze gwe naye Katonda tasusula nuba munnaku ne bwobeera omugagga ye Katonda tasusula nuba bageto ne bwoba omutamivu ye ate Katonda wa kisa yatuwa omwana we ndatufiirira gwe ye Katonda wa kisa yatuwa omwana we ndatufiirira gwe ye kati gwe mwetwalire 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 tumuleka kati gwe mwetwalire 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 tumuleka
tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba
tule bulesi inaku yanuma neva mu kyalo nyingidde Kampala nasibira mu geteyo kwe abapopi ne batulukunya ne basiba wano ne basiba wali ne bamala ne bafuka mikwano gyange naye Katonda wa maanyi yanzigyayo mu geto kati ntula n'abalangira ntula ne bakabaka ntula ne bakabona gwe kati ntula n'abalangira ntula ne bakabaka ntula ne bakabona gwe
Phantom Records.
Tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba
kankugambe kugambe mukwano okabya maziga manji nyo kankugambe kugambe mukwano okabya maziga manji nyo sembere no kumwetwalire kubango waffe bwerere sembere no kumwetwalire kubango waffe bwerere enako kulumye obulira kwetuka naye nga wetugira ki wetugira ki wetugira ki nga Yesu bwerere wetugira ki
tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba tuliba 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 naba
kama
banange tuliba naba